Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Washiingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixasaa fulbaana 16/2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 6/2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu hin bakka dhumaa dhaati. Qophii keenya galgala kana keessatti misooma magaalaa Finfinneetiin wal qabatee manoottan isaanii jalaa diigamaa jiraachuu isaa jiraattonni ibsuu isaanii hordoftoonni amantaa ortodoksii naannoo Amaaraa hiriira nagaa taasisuu isaanii paartileen mormitootaa naannoo Tigraay gaaffii dhiyeessuu isaanii akkasumas qophii torbanii ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumuroota sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Oduun keenya inni jalqabaa humnoonni Tigraay siyaasa naannichaa keessa seenuu keessa akka ol qusatan paartiileen naannoo sana keessa jiran afur gaafatanii jiru. Oduun kun ittaan isin dhiyaata bal'inaan.
Paartileen siyaasaa mormitoota afur kanneen naannoo Tigraay keessa socho'an hiriira itti gaafatamaan nageenya naannichaa ugguran cimsanii qeeqaniiru. Har'a gamtaan ta'uun ibsa gaazexeessotaaf kennaniin bakka bu'oonni paartii walabummaa Tigraay, Saalsaayii Wayyaanee, Koongirasii Biyyoolessaa Tigraay guddittiif paartii Arreenaa Tigraay murtee kana heera mootummaa kafaallessu jechuun qeeqaniiru. Fulbaana 10/2024 ittaanaa bulchaa bulchiinsa yeroo ka Tigraayiif itti gaafatamaan nageenya naannoo Leetenaant Jeneraal Taaddasa Warrada bulchiinsa yeroos ta'e Abuut hiriira wal morkatu nageenya naannichaa balaadhaaf kasaaxilu jechuun ugguran. Sana duras Jeneraal Taaddasan sababa nageenyaaf jecha hiriira siyaasaa wal falmu dhorkaniiru. Jeneraal Taaddasa Warrada bulchiinsa yeroo ka Tigraay muudama aangawoota haaraa yeroof akka dhaabu gaafataniiru. Haaluma kanaan hooggansi Abuut waa'ee qindaa'ina bulchiinsa yeroof bakka bu'ummaa isaa irratti mari'achuuf gaaffii dhiyeessillee akka dhaabu gaafataniiru. Wal dhibdee murnoota Abuut gidduutti deemaa jiruun wal qabate qaamni nageenya naannicha walaba akka ta'u gaafataniiru.
Hordoftoonni amantaa ortodoksii Itoophiyaa magaalaa Allaamaaxaatti argaman waldaan ortodoksii Tigraay inni membara salaamaa jedhamu muudama kennaa jiraachuudhaafi caasaa diriirfachaa jiraachuu isaa mormuudhaan kaleessa fulbaana 5/2017 hiriira taasisanii jiru. Sinodosiin naannoo Tigraay erga wal waraansii dhaabbatee booda bulchiinsa raayyaa Allaamaaxaa jedhamee beekamu keessatti bakkaawwan wal waraansaan dura naannoo Tigraay jala turan aanaalee 5 keessatti hooggantootaa fi tajaajiltoota 20 ta'an haaraa muuduudhaan caasaa diriirfachaa jiraachuu isaa akka diriirfachaa jiru kan ibsanii jiraattonni naannoo magaalaa Allaamaaxaa gochichi mirga amantaa sarbuudha jechuudhaan ibsanii jiru. Waliigaltee Pirootooriyaa mallatteeffamee booda sinoodosii biyyaalessaa Itoophiyaa jalatti akka bulu kan ibsanii hoogganaan dhaabbata lallaba biyyaalessaa Liqe Siyyumaat Haftaamuu Ayyenee naannoo raayyaa Allaamaaxaa aanaalee Wooflaa Ziitaa yookaan zaataa akkasumas magaalota Allaamaaxaa fi Korem keessatti hooggantoonni haaraan sinoodosii Tigraayiin muudamuu isaanii ibsanii jiru. Dhimma kanarratti kan gaafataman hojii raawwachiisaan sinoodosii membara salaamaa Tigraay Abuna Aragaawii deebii kennaniin dhimmicha irratti odeeffannoo gahaa akka hin qabne dubbatanii bakki sun garuu wal waraansaan dura naannoo Tigraay jalatti akka bulaa ture akka beekan ibsan. Waldaa Ortodoksii Itoophiyaatti barreessaan sinoodosii Liqe Birhaanaat Abbaa Takle Yaared dhimmicha irratti akka deebii kennan gaafatamanii odeeffannoo akka hin qabne ibsuu isaanii Masfin Arraagee gabaaseera. yemugara udubirati darbinumo itti antu presidentin United States fi kadimamtuni presidentu makani parti demokratota Kamala Harrisi hoggansa Israeli fi kabanu amma yuchimsani ittifufuzani dubbatani jiru odun kun kunu dubaldinan
Iran amalia desani shen United States if michuje Israel ratagarsifte murkatoni president makan United States Kamala Harrisif Donald Trump immota imam mata ala ratifulle fatan kesati kadmamtun presidenti party demokratotaf ittantu presidentin Kamala Harris why Iran yade gababate yade tokku ratifulle fatan kunis why ittisature
to defend our forces and our interests against Iran and Iran-backed terror.
Kanabeka, umnoti kenyav danta keny, shoror kesota Iranin deggera menra ittisuf, tarkamfi barbachi sufra chura, boda tinjer. Jeran, falmi mormitusani presidenti durani Donald Trump olin geggesan ratti, deggirsa Israelif kaban inna dubbatan, Iran karaba kabutota she balashen Israel ranga umal Israel akka ufra ittisunan deggera, Jeran Harris. Bulchins Biden ifaris Israel halilak lensara Iran bati eblake sara watte kankanandra argame himbekne itinjer Israel akka of rights to gargare jira Trump enna presidenti turan amala Iran hamata irra uguraka usani cimsani hubachisaniru udungal galakanaf qam kanum
Aye hurutu tak kaya dong kenyang kanuma amma gara gaba salibrat debina ji ala magi duti yero lama fad afi erga agamin ajecha isan irati rawat tamun isa hanga onni beksi sani boda presidenti United States durani Donald Trump nagata unsani bekamera bironi korano federala yokan FBI akka agamichi himmilkon mefi nami agami sana rawat mo akato anno jala olu gaye gudda tabatera gabastuni masarata masara white house anita pauli imma kanarati gabasa kopesite jallanne gamada akata nutti nuttimti
torbansa gal kesa terola mataf president indurani donald trump ajje chara watamu malurra fagatan kunis dilbata kalesa ware boda etu klabi taba golfi west palm beach florida kesa argamut akate FBI beksisera. Yali inni kalesa kun akka sakana andura adolesa kudasadi televizionan kallattin kammullaten turre. Erosana Trumpin gurrasani madese hirirtota kesa tokko. Trump dubana jese. Guyota murasa boda Trump kadimama presidenti parti republikani tausi matan. Ango onni dilbata kalesa kajadanit Trump himmidamne. Koranno kana hogganaka jiru biron koranno federala Gochi kalesa kun yali ajjecha ta'e mul'ata jedheer. Polisin yokan sharif ni naanno sana akka jedhetti shakkamaan kun qawwee AK-47 fakkaatu of ilaallee qiyyaafata sirreesse agarsiisu kaameera GoPro jedhamuuf borsaa dugdarratti baatamu lama dhiisee baqate. Boodarra poolisiin daandii guddaarra saffisaan gara ganda ollaa tokko osoo seenu qabateen jedhan. Kondalli polisi Rick Bradshaw hoggana wajira polisi Konya Palm Beach
The Secret Service agent that was on the course did a fantastic job what they do is they have
ojjatan tajajila nagenya ichepi anojjatu bakkatam ni golfi titafisa mufanatti karramadame hoji ajabiya ojjate wanti zangodani bakka presidentiti itti argamanu yokan itti tabata musanatti dursani argamuda dalladre tabichi itti tasifamu alatti manira sasati wajinini qawwe fannifame jiru arge battalumatti nama abba qawwe sana wajinini walargan namichisi kaye baqate
Garendula Trump kunyali lammata kan Trump ratgagge famejede egalafse saati tokko yerongu nekeset President Joe Biden fitantun sani Kamala Harris ibsa walo kennanin yeromara ibsi kennamafi akature ibsun Trump nagata usanif bokonna akargatan dubbataniru presidenti fi tantun sani wae taate nagenya dirre tabagol fi dila dunya bakka Trump ratta tabachatuna nittu mames ibsi kennameraf nagata utrampin lamanu bokonar gataniru. Polisin akka jedhetti shakkamaan kun Trump irraa gara meetira 300 hanga 500 gidduu ta'u fagaatee biqiltuu keessa dhokote akka ture dubbate. Lafti wiixataa har'aa yeroo bari'uu fi gaaffin Ameerikaa keessaa akkamitti kun filannoo duraanuu jeequmsa qabu keessatti mirkanaa'uu dhabuu akka dabalu yeroo yaadi isaa naanna'aa jiru lakkoofsi salphaan kun Ameerikaan gara filannoo sadaasaatti yeroo deemtu dhugaa sodaachisaa tokko hubachiisa. Dilbata kaleessaa namni dhukaasuuf ture kun akkasitti Tiraampitti dhiyaachuu akkitti danda'e qawwee guddaa AK-47 fakkaatu qabatee gara meetira 275 Tiraampitti dhiyaachuunsa yaaddessaadha.
Hayyee amma immoo gara gaanfa Afrikaatti deebina. Hogganaan IGAD Dr. Warqinee Gabayyoo Moqaadishoo daawwatanii jiru. Dhaabni isaaniis hariiroo Somaaliyaa wajjiniin qabu akka cimsee itti fufuudha kan dubbatanii. Gabaasni kunis kunuutti bal'inaan.
Hoogganaan IGAD Dr. Warqinee Gabayyoo erga Somaaliyaan ni loogu jechuun himattee ji'oota booda wixata har'aa Moqaadishoo seenaniiru. Dr. Warqineen simannaa kanaaf aangawoota Somaaliyaa galateeffatanii dhaabbata isaanii qormaata Somaaliyaa mudatu keessatti ga'ee ijaaraa ta'e akka qabaatu dubbatanii jiran. IGAD hoogganaan isaa olaanaan daawwannaa sirnaaf Moqaadishootti argamuudhaan mootummaa federaalaa waliin marii sadarkaa olaanaa akka geggeessullee beeksisee jira. Daawwannaan kun IGAD hariiroo Somaaliyaa waliin qabu cimsuuf nagaa tasgabbii badhaadhina gaanfa Afrikaa tarkaanfachiisuuf cicha hin raafamne qabaachuusaa irra deebi'ee mirkaneessaa jechuudhaan IGAD maxxansa ofii X kan duraan Twitter ture irratti barreessee jira. Dr. Warqinee akka simataniif mootummaan Somaaliyaa ministeera dhimma alaa Ahmed Mu'alim Fiiqii buufata xayyaara Moqaadishootti ergee jira. Ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa akka jedhetti mariin Dr. Warqinee waliin taasifamu katumsa guddisu nageenya naannoo jijjiirama qilleensaaf giddugala ga'umsa dinagdee qabiinsa galaanaaf qabeenyaa bishaanii Somaaliyaa isa jalqabaa hundeessuu irratti kan fuulleffatu ta'a. Fiiqiin Warqinee waliin ta'uudhaan haasaa taasisaniin IGAD dhimmoota naannoo furuu keessatti ga'ee guddaa akka qabaatu abdiin qabaa jedhan.
Runtii waxaa weeye qodobadiin isku halkaan.
Haalli nuyi fi mootummaan ollaa keenya Itoophiyaa kan IGAD jalqaba irratti ejjennoo gaarii qabate irratti mari'annee jirra. Akkasumas biyyoonni lamaan miseensa waan ta'aniif jecha furmaata fiduu ilaalchisee IGAD irratti itti gaafatamummaatu jira. IGAD biyya Somaaliyaa ijaaruu keessatti qooda olaanaa cimaa qabu itti fufa. Mootii naannoo furuufillee qooda gama isaanii ni bahu jedheen abdadha.
Dr. Warqineen rakkoo Somaaliyaa mudate ilaalchisuudhaan IGAD ga'ee ijaaraa ni qabaata jechuun waadaa seenaniiru.
Our region now it is facing challenges.
Naannoon keenya yeroo ammaa qormaatatu mudachaanii jira. Qormaanni hedduu keessa jiraatus uummanni keenya biyyoonni miseensa ta'an 80 nuti obbolaadha. Hireetu walitti nu fide. Eenyullee addaan nu baasuu hin danda'u. Qormaanni dhufe darbuu ni danda'a. Kabajamo rakkoo Somaaliyaa mudate keessatti IGAD hiree ijaarsa akka qabaatu isiniif mirkaneessuu nan danda'a.
Dr. Warqinee Gabayyoo hoogganaa IGAD ta'uudhaan xumura bara 2019 kan filataman yoo ta'u diplomaatii lammii Keeniyaa Mahabuub Maalimiin bakka bu'an. Yeroo sanatti gamtaa kana hooggantee kan hin beekne Somaaliyaan ministeera dhimma alaa duraanii Abdusalaam Omar Hadlee akka dorgomaniif dhiyeessitus Warqineedhaan injifatamaniiru.
Hayyee amma immoo gara walakkeessa bahaatti darbina. Erga haleellaan misaa'ela Israa'el irratti raawwate booda biyyi isaanii deebii cimaa akka kennitu muummichi ministeeraa Benjaamin Netanyahu ibsanii jiru. Yeroo lolli Israa'el fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiru babal'achaa deemaa jiru kanatti gareen hidhattoota Huutii inni Iraaniin akka deeggaramu himamuu fi Yaman keessatti socho'u haleellaa misaa'elaa sana raawwachuu isaa beeksisee jira. Dhimma kanarratti gabaasa Arash Araba Saadi VOA'dhaaf qopheesse akka taanutti isiniif dhiyeessina. Sanbata kana walakkeessa Israa'elitti naannoo Moodiin jedhamutti abiddi xiqqoon qabatee ture. Kunis kan uumame erga misaa'elli baalaastikii saffisaanii fageenya deemuu danda'u garee Iraaniin deeggaramuu fi Yaman keessa socho'aa jiru Huutiirraa dhukaasamee booda fageenya kiiloomeetirii 2,040 irra.
Brigadier General Yahasare Dubihima Garehutiti. إبسا إساني تابتاودو أنسوار الله جدا موفيك النانينين
على العدو الإسرائيلي
يومو كبنين سبويات الكام في بفما ونقل ستوربات تفودتاني لأحجا جوكنتي دينون إسرائيلون عليلان دبلتاك كسام مدتو إيغو كبو كونس سوچي دقسو متفلسطين أجو تشاجل الجراني كدبلتونا
جنرالي تي يومو واي ونقل ستوربات باتو واي خليلا شروركي سمم غاري حماسيني راواتامي نموتن كومتو كوفي إبالما أجيسي لميلة إسرائيلي إبالما أبشانتما ومنان بوتيفو داتسانا إيروساتي سبب حليلة حماس كاناني تركانفي ديبي إسرائيلي فوداتيني لميلة مبالستايني كوماتما لكوامنو أجيفا منيرو حليلة مسائلة سنبتكنا راواتيني نمدو إفمداي أكاين جرر إسرائيلي إبسيتي جرتي garu mumichi ministera Israel Benjamin Netanyahu ni kabine isani ratti hasata asisanini haloba udafi tadataniru
anahu bemalkha ghabzi latit mulsir arasha shel Iran
gocha menya Iran ratti dulli kallatti addaddati intasfa majira yali numidu godam hundaf gati gudda kakafalchi yero ammat be ku qabuturan garena master kamsi kutanno ke nyarra barachajira تركافي بديساسا مركني الصوفي لم ملك يبوجي مني جرنجل كيسو
ممتش منيستيرا إسرائيل بنجامين نتناهو نموتن حماسين بوتماني فرطمان كنام قال لكيسي سودا في واداسين نوسين لم ملين إسرائيل هدون نتانياهون أكوان غهاهو جتشاهن جرر دوباتو نمي إسرائيل چاراجي جرمانو نموتن غوچا ممتش منيستيرا را مرميك بانكيسا توكو أكس جران
He doesn't care that they will die.
Yodu anis dimman kabu. Waan kamifu dimman kabu. Ogansa sako fattifufsizo imama. Yomu ogansa kenna njirra tiyu. Israel kesatu waan toko bulcha njiru. Israel gutum maati seerat abinsa kesa jirti.
Israel kesatu mormin motumma benjamin natna urrati taasifamu waan haramiti. Enya kana ergareen fi namottan hamaasiin butamani fudata manja argame bodagaru mormichi akkaharatti ittifufera gareen hamaasi inni motumman Israeli fi motumma United Statesin akkashororke summatti farrajan waligalten ukasa dabu akkara watame namottan boji amani jiranu gadihillakisi famne rakkina kan ume motumma Israeli akkata e himata akka gabaasni arash arabasadi voa dafi qoppese kuni jedutti motumman israeli gamasatini akka wali galte irahingamne kangufutae hamasi jechudan himata aye kan oddo fajjatan sagale amerika saganta afan oromoti qoppin kenyattanu mo qoppi torbani sportita Dorgommi Diamond League tumura biratti jimata fi sambata darbe taasifameni atletonni Ethiopia milki dangalani ruh dabalatanisi atletonni Ethiopia fi gicha maratoni Australia magala Sydney ke satti taasifame injifanno dani golabani jirum ebisana gasa gabasa qaba amtanisini diata qalina wondofta
Atleton Ethiopia maratoni Sydney tiga gefamen toko fahanga sadaffa buudan jifatan sadanu rekordi bakicha kanan drogal mai akan foyesan drogommi maratoni buabai hedumato fi sagari bakitin figamet atleti Ethiopia workenesh desa rekordi bakicha deqa sadi olin foyesudan jifatte maratoni Sydney bi Australia tfigame kun dubartotan atleton Ethiopia qapti kanan jifachusani dinkis fannar gabsi serafi atleti workenesh desa saati lama deqa ridim toko fi sekendi afortaman tumurun kan rekordi bakicha foyesite atleti ruti agafi goliton Gabrielasie mo sarakala mafafi sarafa bodan medala meti finasa argataniru maratonin iratin mo atletin Ethiopia chalu deso lamafab yegotaw atletin Kenya Birimin Misoi salama deqa jafi sekendi kuturban injifatera rekordi bakicha wagala madra galmayetres sekendi futunjan foye sudandera Atletoni, Topia, Lurga Veslase Fitadu Abatmo, Sarakajafa Fitrofa Kabajudant Muraniru. Lenisan Atizakana, Kante, Haji Adilon, Yada, Sagale Americatif Keneni, Halik Tesumalafik Lensa, Hama, Kana, Damdamatani, Kapti Kangal Misusaniti, Tinkisifataniru.
Atletoni, Mungkin sahaja fidani, garu hal untuk gumi bayi fatah tu, tesis lafale bayi buat ini peti bayi ni, kalau beramu ubi kalau jenis lekapa. Kalau pun dia itu kes terani tingkat dia kalau kan arga tulisani cuma adik tak kira arga sisa hal ini jenis hal ini le bayi bayi datuk ulin ujatu. Kalau lulu jatani fon berjibo, kapiul fakata, oleh kalani kalu nisani, bayi cemani hujat nisani argisisa.
Kalu dasoni lama far berkambe, Irani akumbe kamu hal fikir nisani, durawalin dematroni, border rati pesmakaroni fi, atletin tokofabe, rellami Kenya, kutani bau afialani turani. Me cuci masa katakan ni jalan boleh deh me lepas fahamusa kembali lalat.
Betul, ruang tu betul sih. Calon hal ini syakal itu jatuhin hal ini rugi umai ibarat itu. Namu kini sedih sangat. Tapi ini bukan kamu forans. Tapi ini kasut ini usaha itu dagamu kafikan argati. Kuli cuma besar kisah atlet itu lama kini alle atlet sal pameti kata andu alle atlet itu kalau cuma kamu jalan untuk kerja itu jin oleh kendera itu sih kita kemurunisa anas baik itu ko itu gemadejra tiko euro terawat tika terasa tiko arka dari buih ture abla debetin kati satria tadi musafir baik itu ko gemaculati.
Lagi macam mana aku lihat ni titi, isi dicuai insafat aja. Kamu semalam ni titi kesma orang nasi aku membekamu, dugu mika record di kana deka sadin foye setika ninjvatte. Kamu masih ruti agan, gotitom, gabrasilase, hujan sana jatan bonsature, mana kamu tilal tika no?
Orang itu kuf agasadive, kerjib utah cacing jerami kuni. Malah lagi sisa atletun itu, syakal lensan yang dagani cina lini jatuhan, atlet insani, awalmu atau malih bayar dari fagato. Kuni bayar mungkin marin tauf atletun ini siaran ujatun sali lagi sisa karena aku.
Gavratin Marsa kuishanin rugoma kanture drugumi Diamond League sambatarbe biye Belgium Brasleti tumurasar gatera drugumi kanarati atletoni Ethiopia irafi dubaran kapti bonsa galmesaniru fikichemetra kumashan dubartotan gifemen atlet Medina Isala mafabatetti atletin ko rekordi guddatota umri demagritin rekordi hara galmesura injibatetti fageja kanani atletoni Ethiopia sarakal mafa hanga rafa kan kabatan yoto atletin Kenya champion olympic candidate Beatrice Chepchepet rekordi bakicha fo Sudan injibatetti saati shooting altes deka kurafur sekandi dua sekali fi micro sekandi shalla matre atlet Madinan deka kurafur sekandi digdemto kofi micro sekandi sadde segalin lamafato dangal mesiste ishet anun atlet Fotien Tesfaye fi jigayo tayen sadafa fa fa baniru figite metra kuma to kofi bashandu batotanis atlet Dribiol Tachi murki jaba champion olympic kantate atleti Kenya face kwegojin agar sizon lamafa bo dende sete face mo diamond league brana kana yeroshan mochun Lantuma, siaga sistemi. Fez, deka sedi, sekondisian tempat frifi, micro sekondi terobosan itu kofa. Dribeni mo, deka sedi, sekondisian tempat shanifi, micro sekondi lama shanin lama fa. Firueni hailuvi mo, arfa fa abatetin. Diamond League, Brasles Kalorati, Metra Kumashan Irotanis, Atletoni Topia, Sarakatu Kofa, Hanga Sadafa Bodan, Njivataniru, Atlet Bariwara Gawi, Teka Kualama, Sekandi Afurtemisatifi, Maiko Sekandi Jatemijan, Tokofa, Atlet Hagos Gabriot, Teka Kualama, Sekandi Afurtemisatifi, Maiko Sekandi Ridemishanin, Atlet Laun, Teka Kualamafi, Sekandi Afurtemisatifi, Maiko Sekandi Jatemisatin, Lama Fafi, Sadafa Yoguban, Atlet Yomif Kajelcha, Shanafa Pahiram. Kabar segala Amerika Tikin Dive, Ebisana Gasa, Stockholm, Sweden.
Ayah ama mugara kopi adat China Muhammad E Kamo Ethiopia raka e gara Yemeni katamure biya Saudi Arabia erga seni ji alama bodam kamni salamisha e wagotan lama fi ji attan afuran darbani fi hospital Al-Fasha kesa polisi dani marsame cise wallan sarajira mituku fikadu isa fi hada warra isa asopsi sudani gabasa kopi se kabam itadian
Muhammad Dekamo Jalam, Godina Arsilita do Dolar Raka Un, Karaseran Alafa Dalaf, Malaka Kafale, Hoji Barbadaf Gara Saudi Arabia Kandem, Muhammad Ethiopia Ra, Kara Bosasoran, Yemen, Yemen Ra, Namota Ibala Mafkut Antane Bidurun Feamun, Gara Saudi Arabia Tidem Nejal, Irgachige Embo Dagaru, Akaniade, Manaba Esana Oso Hintayin, Rako Fayaisa Mudatin, Wagala Mafi, Jota Afur Hospitala, Al-Farsha Chisajra Muhammad Halli Nike Sajru Rakisa Katefi Bilbila Fayad Mufis Egum Sajala Wanjruf Video Kana Gafi Ani Erge Firat Hundaun Warabe Naferge Akasjala
Kandemi Vamo Delagatura of the Biaway Agamo Biaway Anni Manayala Ture Waga Lamavi Gia Apo Sadia for Ulstaji Tura Markavinji Wanteji Tura Bakene kid Ujira Kature, Jela Mako for Jira Ture, Tana Mokarama de Ture, Tachi Kajere, Malara, Wagala Mafi, Jia Sadi Avora Cholta, Akata. Kuma Ujit Bakumachis Siri Gubati, Momate Walla Liolka, Ulmakau de Tabia, Kanga Udu, Achuati Nara Naujitu de Vaka.
Muhammad. Biyat debi ulle kabar badu dubata
video kana kitura yuro dirkame to manjanna tumman najete yuro durara njanna no aba jiraweta anam ma bakke mi jiro kuma yara jirra aga jiranne wogga to ko wogala magaye wogala waje sanji tuda wogala waje sangaye kana ke samani yala kuni ama kuno gana kana wanda damba tsira ba de tuda mun ya no gane be ta prazo ne gane prazo ne bakala no gane ni kana ke sa ko cinjiru nyani cinjiru kana ke sa ko cadidayo anga kadike ru wata kaunjiru yani kana ke sa war kawani kamne fi akumar gite ta bi sai shi sai tumane wanda ko ban jiru ne ne ta kana fi kabra makka an din mun magal kuma mun ci kana musita na kan tin sine tin hanne ju do sine ta amma kana sira ka zalle bita hatin anne bakura ki su iswamne ito kale wuri te ne ito kale irka jira sine kana ku amma dandane ko ma ta ke san fi ke san hakki kuma bakin ya ku ne birka kun na ku jurtu nan dala ku ka kuna sigadi akan dulu luka luka akan birka kana kan nan dala aliyan ne kuma bakan na bari bakan na bari la pesa ko to kamo ka sala kan jira na gura porzoni ko kala na gura ni kana ra ko yira jira ko takka takara ja na no tamma ta jitti wante ni akara biya gaddu to kuma ta no gura jitti war wadi ka ja ta singa
Jamila Bukato hada warra Muhammad waye abba warra she Ethiopia ra halatti anun nafif sitetti
Magaki ya Jamila Bukato robale jira ma godin arti bita ana dure da kai su jira da
Abba manake gara Saudi de mutti dagenye jalqaba yero de muf kae akkan maryattani mal fudate de me mal wali maryattani manare
ai wali maryanne di miti na wodo kate ti gadi baye bade
otuma bulti ti wali injistani
ozo bulti da wodi injuru na wodo kate ti gadi baye ti gara dallana ti bade retani
bri me ka kafalera
danna da rabbi ku madidama ana ti busezi Aji abar rafu de bunse sabai tarra diri kuma didama tini de me aki gai
ijolle me ka wali inkabdu
o jolle dai ma to ko wali inkam asadi
mali ngudi sa jirtare mu casan
ani ni karkan samati ki ya ta yati akasmati u kuma ki ya de o mo ma kansira mo de la gati akati budi sa jirare tani
hala abba manake muhammad e kama amra jiro ku bakabda wali
Aye, urutota Kenya sagalina Amerika sagantan afan Oromo kopi harap kabukan umara wata kopi Kenya kara-kara tora media hawasa terurati butum masati ilalu dan desu amma kopi Kenya berisi boleh tiga minit sebagai jalan supaya tak negatif lah.